around, look around. It's a bonnie chupa muresha. Don't sit around, don't sit around. It was a new York of Gamachea. Izu yu munsi nakuvumba uri murara byimbizo ya nyoye. Izu yu munsi nakuvumba kakai wakajugunye kure
harari umwana ufite nyina udafite na ninyinya biri neza nuyobe uri kumwe n'abantu kotoye cyangwa unyite papa icyo ufata cyose ndakumenya cyangwa unyite baba ndagukoma akazi ko kunsetsa
kwikorereza bakapo nkanjye igicupa bana ryagura ikibanza cyawe icupa n'icupa ibyo se wabikuye gura gura cyangwa uve ku meza ya ba papa cyangwa niba nta kantu ufite usubire kwa mama niba washiriye uca agace uduha umwanya dufungure champagne
we pop in champagne no wahala tuzane ibibazo jyewe ndaguhana iby'agafoni ye ndazikana tuzane kuko wigize umufana
jire ni uri bunserive bayingana kuri tante bafatemo uyu munsi ni ruturu dusetsa ndamena kashi hasi kandi aro ni noce
ahantu harakora ikofi ikofi ahantu harakora ikofi ikofi ahantu harakora ikofi
ibyo birazwi igisimba mu gace cyangwa bounce aziterure kera arahiya usubiri muhira utaneza maniga abari kumarira
zana umwana kwa papa urabizi babo na miyaga
ahantu harakora ikofi ikofi ahantu harakora ikofi